parang asen, baluya. Mo parang asen, bakisu. Mo parang asen.
Parang asen na.
Mojo.
Sala baban, mau timanya.
Uparang asen na.
Uwa baban, balilila na uovanyasya.
Uparanga sena
Wacha husoko hukula chunya nyichi senditua
Uparanga sena
Wacha eluchi huta kameche bila enyungu
Uparanga sena
Bali hulo husesa na wame nyongola
Uparanga sena
Bali lulo kulia wane wosile hucha huba fumu
Uparanga sena
Mwanza amani ulonda wanasiasa ewe nali
Ewe omu silu
Ne mali enywe mukana huwa na ebe ya bende Mali enywe mukana huwa na ebe ya bende Nanua huloka wanaba masaba nanua huloka Nanua huloka wanaba masaba nanua huloka Alikendere sawecha wanenga bateni bechire Akana hurera kumusango Sibakuka amuliango Nepapo ya chile baraza na mwekwirango Bambo nelikotile
Hulande husoko
Imbo nelikotilewe
Afuale tawe
Mbone likotilewe
Alipapo halomengo
Mbone likotilewe
Oyo mwativise
Nanua huloka wanaba masaba Nanua huloka Nanua huloka wanaba masaba Nanua huloka Alikendele sawecha wanenga bateni bechire Akana hurera kumusango Sibakuka amuliango Nemayu ya chile muganda na mwehu isolo
Olini solio, bahu wa kumuka soku nyala Waramba enje na ke mungo kahuhaya Elinga husalaba banaba taru papaba taru malo sigenda husialo
Uparanga sena
Usalaba bana mawo timanya
Uparanga sena
Uwa babana walililana uovanyasya
Uparanga sena
Wacha husoko hukula chunya nyichi senditua
Uparanga sena
Wacha eluchi huta kameche bila enyungu
Uparanga sena
Bali hulo husesa na wame nyongola
Uparanga sena
Bali lulo kulia wane wosile hucha huba fumu
Uparanga sena
Mwanza amani ulonda wanasiasa ewe nali
Ewe omu silu
Ewe saba wele business yange achi hule ebe Long time Bafansi basamba sabinanga wele abalinde One time
Walililo kulia wane wosile hucha huba fumu.